mumutima mutambulira wafuka mulwanyi bebe
kubulungi kuliko byo nebikuliko byo nabimba wankuba kubanga nkuba mukwano nenagiza ebigambo nebimbula bula nsena wansuna suna ngansuna entongo
Mutima ngulimu kumuhu